Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urukiko rukuru mu Rwanda rwategetse ko Leo Mugesera afungwa ubuzima bwe bwose nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Ibyaha byose ashinjwa bishingiye ku ijambo yavugiye ku Kabaya. Ubushinjacyaha bufata nk'ijambo rutwitsi ryakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi. Leo Mugesera ufite imyaka 64 yoherejwe n'igihugu cya Canada kuburanira mu Rwanda kuva mu 2012. Yajuririye ibihano by'umucamanza kandi avuga ko bibangamiye bikomeye uburenganzira bwo kugira uruhare mu rubanza rwe. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Bwana Leo Mugesera yagejejwe ku rukiko n'igikapu kinini cy'umukara cyuzuyemo amadosiye habura iminota 20 ku isaha yagenwe ngo urubanza rutangire. Arinjira afata umwanya uhagije wo gutunganya aho yicara. Aho umucamanza aziye nyuma yo gusuhuza ababuranyi bombi yabiseguyeho ndetse n'abumva urubanza, ababwira ko ruza gutinda bishingira ku gihe rwatwaye hafi imyaka 4 mu mizi. Ubushinjacyaha bukurikiranye Leo Mugesera ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha bishingiye ku ijambo bufata nk'ijambo rutwitsi Mugesera yavugiye muri mitingi yo kukabaya muri 92. N'ijambo mu majwi rifata iminota 29 umucamanza yasomye amagambo arigize mu minota 32. Mugesera mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, amataratara mu maso, inkweto z'ibihogo n'isaha ku kuboko. Yaranzwe no gutega amatwi atumbereye umucamanza ubundi akanyuzamo akandika n'amakaramu atatu, ubururu, umutuku n'umukara, nako asimburanye impapuro mu gihe umwunganizi we Maître Jean Félix Rudakemwa ibitotsi byari bitamworoheye. Imbwirwaruhame ku Kabaya ubushinjacyaha buyimuregeraho ibyaha bitanu: gushishikariza abandi kumugaragara gukora genocide, ubufatanyacyaha mu gucura no gutegura umugambi wa genocide, gutoteza nk'icyaha kibasiye inyokomuntu no kubiba urwango rushingiye ku moko cyangwa inkomoko. Buvuga ko amwe mu magambo arigize yumvikanye abwira abari muri mitingi yo ku Kabaya ko yagiranye ikiganiro n'umurwanashyaka wa PR wari umututsi amubwira ati: ikosa twakoze muri 59 nuko twabaretse mu gasohoka, tuzabanyuza muri Nyabarongo musubira iwanyu muri Ethiopia. Aturi ku kigega cy'amafaranga nayazane tubakate amajosi, mumenye ko mutazakata ijosi ari uzari bakata. Ati: mwivandiri, haranditse ngo nibagukubita urushyi mu gutwi kw'ibumoso uzatega ukw'iburyo bagukubita urundi. Ngiwe mbabwiye ko ivandiri yahindutse muri muvoma yacu, nibagukubita urushyi mu itama rimwe uzabakubita ebyiri murindi baze biture hasi ubutazanzamuka. Iri ni ijambo kandi uyu wari vice perezida wa MRND ku Gisenyi, ishyaka ryari ku butegetsi, aregwa ko yamaze kurivuga ubutegetsi bw'icyo gihe buramukurikirana ahungira muri Canada. Ibitangazamakuru by'icyo gihe biryandikaho bigaragaza ububi bwaryo ndetse n'abanditsi bakomeye nka Philip Lenchens. Mugesera ntiyemera ijambo n'ibyaha birikubiyemo n'uko ryageze mu rukiko. Avuga ko yavuze ijambo mu buryo bwo kwitabara ku gihugu cyari cyatewe n'inkotanyi mu gihe cyari uguhatana kw'amashyaka ahamagarira abantu demokarasi. Yiko mu bushinjacyaha kuryumva ko atarivuze no gukora icyo yise kuribagagura, mu gifaransa yise un discours triqué charcuté, bugamije kumuzirikaho ibyaha. Abatangabuhamya bamushinje bemeje ko nyuma y'ijambo rye hakurikiyeho kwicwa kw'abatutsi muri komine Kibirira n'ahandi ku Gisenyi. Umucamanza yarabisesenguye byose, yavuze ko kuba Mugesera ahakana ijambo yabanje kwemerera muri Canada ubwo yaburanaga uburenganzira bwo kuhatura bishimangira ko ari ryuko riri. Avuga kandi ko atagaragaza ibyongewemo cyangwa byakuwemo. Umucamanza yavuze ko Leo Mugesera yavuze amagambo mabi ajijutse atari buyoberwe ingaruka zayo mu gihe hirya no hino mu gihugu abatutsi bicwaga. Umucamanza yahamije iyi nzobere mu by'iyiga ndimi ko yashishikarije abandi kumugaragara gukora genocide bituma bikitso cy'abakoze genocide. Yamuhamije kandi gutoteza nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Avuga ko yatoteje abanyapolitiki nka Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe mumuviramo kwicwa, anamuhamya icyaha cyo kubiba urwango rushingiye ku moko cyangwa inkomoko. N'ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi byagombye kuba bimuviramo igifungo cya burundu y'umwihariko, ariko kubava hanze baza kuburanira mu Rwanda amategeko ntabyemera uretse igihano cya burundu. Nyuma y'amasaha asaga n'umucamanza ukuriye inteko iburanisha Bwana Antoine Muhima yatangaje ibyaha bihama Leo Mugesera ndetse n'ibihano. Nta marangamutima adasanzwe ku ruhande rw'ureguretse kuba Bwana Leo Mugesera ku kanya yahise ajuririra ibihano by'umucamanza. Avuga ko bibangamiye bikomeye uburenganzira bwo kugira urubanza ruboneye. Umva zimwe mu mpamvu yashingiyeho:
nko kuba nta mutangabuhamya wanjye n'umwe wumviswe, nta na expert wumviswe inzobere, kuba harabaye perezida wa leta ku ruhande rumwe gusa rw'ubushinjacyaha rwakoresheje intara y'u Rwanda yewe singire pledwari isubiza ivuguruza ubuyobozi ye kuba harabaye kizitwa havuzwa uburenganzira bwo kuyivuguruza no kuyisubiza kuba naravukijwe inteko ngenerwa n'itegeko nshinga mu gihe natangiye kuburana urubanza no kutaburana imbere y'urukiko rutabogamye kandi rutigenga kubera le principe ya nemodebe de sivitex nil ne doit être juge dans sa propose ntawe ugomba kwicira urubanza kandi nawe ari umuburanyi.
Birangiye Mugesera yatangiye kugaragara mu isura yijimye yongorerana n'umwavoka we Maitre Jean Felix Rudakemwa, ubundi arasohoka yurizwa imodoka bamubohesha amapingu. Bwana Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko, igihugu cya Canada cyamwohereje kuburanira mu Rwanda kuva mu 2012. Uru ni urwa mbere mu manza zavuye hanze rwatinze hafi imyaka ine rutangiye mu mizi. Leo Mugesera abaye wa gatatu hanwe n'inkiko z'u Rwanda mu bavuye hanze baburana ibyaha bya genocide. Ahanishijwe igihano cyo guhera mu buroko nka Pasteur Jean w'inkindi wavuye Yarusha, mu gihe Charles Bandura wavuye muri Norvège we yahanishijwe imyaka 30. Bose barajuriye. Eric Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Tukire rero kuri iyi nkuru y'urubanza rwa Bwana Leo Mugesera, mugenzi wacu Etienne Karekezi hamaze kuvugana na Maitre Jean Felix Rudakemwa, umwunganira mu by'amategeko, yamubajije uko ku ruhande rwabo bakiriye icyemezo cy'urukiko rukuru.
Icyemezo nk'uko yahise dukorwa umwanya, icyemezo cyahise kijuririrwa ndetse twatanze nk'inshuro zirenga enye tutishimiye muri urwo rubanza rwose, ndetse ko hari n'izindi tuzarambura mu gihe tuzaba dukora imyanzuro yo kujurira.
Mwajuriye mushingiye ku ki Bwana Rudakemwa?
Nk'uko nayo mbivuze, ubujurire burambuye tuzakugeza mu rukiko rw'ikirenga, ariko hagati aho hari ibintu bimwe na bimwe bitagenze neza, nko kuba hatarumviswe abatangabuhamya bashinjura, bo kuba tutarashoboye kugira icyo tuvuga ku bihano ubushinjacyaha bwasabiye bunganira, ndetse tuzangira tunavuge ku kibazo cy'ubufasha mu by'amategeko byakomeje kuba ingorabahizi. Muri make tuzabisobanura byose mu mwanzuro w'ubujurire, kandi turizera ko bizakemuka noneho hakazaba urubanza ruboneye.
Uru rubanza mwarufatanye rukiri mu mizi Maitre Rudakemwa, ariko ubushinjacyaha buvuga ko amagambo Bwana Mugesera avugiye ku Kabaya ahahoze ari muri prefecture ya Gisenyi mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda agize icyaha ubushinjacyaha bwita rutwitsi. Mwe mushingiye kuri iryo jambo, musanga iri jambo navuga disikuru yagarutsweho mu rukiko ari disikuru ishishikarije abantu navuga amahoro cyangwa se intambara cyangwa ubwicanyi?
Nk'uko twakomeje kubivuga mu gihe cy'iburanisha ndetse no kugeza kuri uyu munsi, iyo disikuru twagiye tuyinenga cyane, twagiye tuvuga ko nta mwimerere wayo uhari, tuvuga ko mu by'ukuri mbese kugeza n'ubu n'abarega ntabwo barerekana ko kuko ari umwimerere. Ibyo rero tukaba dusanga kuvuga ngo ni rutwiti, kandi ubwayo tutayemera ibyo bintu ntabwo ari byo, kubera ko disikuru ubwayo ntabwo abariga barashaka kwerekana ko ari umwimerere, kandi nicyo kinini nicyo kibazo tuzanavuga mu rukiko rw'ikirenga mu rwego rw'ubujurire.
Yeto kivuga rero kuri iyi nkuru, mugenzi wacu yanabajije Bwana Nkusi Faustin, umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda, uko nabo bakiriye icyemezo cy'urukiko rukuru kuri Bwana Leo Mugesera.
Twebwe nk'ubushinjacyaha twakakiriye neza, kuko ijambo rya Mugesera yavugiye ikaba 92 ni ijambo mu by'ukuri ryahamagaraga abahutu kwica abatutsi, ndetse rikanashishikariza abahutu kugira ngo bice abatutsi. Ni ijambo rero mu by'ukuri ryabibaga urwango, binagaragaza ko mu by'ukuri genocide yakorewe abatutsi yategurwaga icyo gihe, ku buryo twe twabyakiriye neza, cyane ko impamvu zo ko byateguwe genocide yakorewe abatutsi yateguwe nuko igihe ijambo yarivugiye n'igihe genocide yakorewe abatutsi yakorewe 94 abantu bagapfa barenze miliyoni imwe, bigaragaza ko iryo jambo rifite icyo ryafashije kugira ngo genocide yakorewe abatutsi ibe mu bikorwa. Twe twabyakiriye neza cyane nk'ubushinjacyaha.
Iki ni igihano gisumba ibindi Bwana Nkusi, ibimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwagaragaje mu rukiko, cyane ko mu kwishinjura mu kwiregura
bwana Leo Mugesera n'umwunganira bavuga ko ijambo mushingiraho mu byukuri ataryo Mugesera yavuze ko ahubwo iryo yavuze ryahinduwe
ibyo avuga ntabwo ari byo nyine nibyo kuburana gusa ariko ijambo mu byukuri nta cyahinduweho n'iryo nuburira hari unashatse nawe waribona ikindi kandi nuko twe hosha cyatwazanye abatanga buhamya bari kurikiye bari banahari ndetse bamwe hari nabandi banakoze nk'ibyaha muri genocide ibyo bivuga rero ko ijambo kuvuga ko twashingiyeho atari ryo ntabwo ari byo kuko hari abarizi nawe yararyumvishe n'ukuri yakana gusa kuri kagomba kurihakana ariko mu byukuri ijambo nta cyahinduweho ijambo ni ryarindi ndetse turagaragaje
nibyo navuga nti nibi bimenyetso simusiga mwakumvikanisha ko byatuma abacamanza bafata bamukatira igihano cyo gufungwa burundu ni igihano gihanitse
nibyo nibyo kubwiraga nibi bimenyetso by'ukuri bifatika kandi byumvikana kuko ngira ngo mu byaha bya muhamye bitatu ririya jambo niryo by'ukuri ryagasweho cyane kandi icyaha cyo gushishikariza no gukangurira gukora genocide yakorewe abatutsi icyo cyamuhamye ndetse no kubiba urwango rushingiye ku bwoko nacyo cyamuhamye no gutoteza n'icyaha cyose inyokomuntu ibi byaha rero bishingiye byose kuri rya jambo yavuze bivuze ko umucamanza cyangwa se urukiko rwashingiye kuri ibi byaha bitatu uri bumuhamya kubera ko ariya magambo yavuze hari ibimenyetso hari abatangabuhamya ndetse yanarihawe rikumva mu rukiko rigasesengurwa ku buryo tubona ko igihano yahawe kijyanye n'ibyo yakoze ibikorwa yakoze ubundi icyo navuga kindi ni uko ibyo arikoga byari bitatu hari ibyo bamugezeho umwere ibyo bamugezeho umwere n'ibyo gucura umugambi ndetse no gufatanya cyangwa gukora jenoside ibyo bigezeho umwere ngira ngo icyo twavuga ni uko bo basesenguye bakavuga ko bibiri bamubigizeho umwere ku bitatu bigaragaza ko mu by'ukuri bifite ibimenyetso kandi si ibusika kandi byumvikana